kulankan ay soo qaban qaabisay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa loo qabtay haweenka ku jira ganacsiga kaasi oo lagu barayay ka hortaga khataraha soo wajaha. Haweenka ku jira ganacsiga ay ku maareeyaan nolosha reerkooda ayaa inta badan kala kulma caqabado kala duwan, taas oo mararka qaar sabab u noqota in ganacsiga ay isaga baxaan.
Caqabadaha ganacsiga u hoggaamiya bilaanta oo ku teegan geega baay deegaanada Koonfur Galbeed, taas oo ganacsigaasi oo geega meelare caqabad badan ka teegan, haddana iyo ka horaanba abaare iyo walaagasiin saameyn malare atina meel ooneyo iyo diin yoone walkaalmee ka haysland line maadaama antu ka hor diin ka qaadeen iligan ooneyo yadan sidii diin sidii hatina diinta say ka badna mudilla ka muuday abaaray walaan atun ku muuden ganacsigan aqabab badan isku jiraan sida oo anshuuraadka oo ka zaydsan, sida oo hadda dadka beeroleyda ama di beerood oo hagaan, sida digirta, sida galleyda oo suuq suuq baasab walku rogo ban lahayna qiimo ban lahayna oo walaagi doonku dhong laa karrafaaday suuq yare isku jarta hatina qarash doran isku jarta caqabado haysadan isku badan yihiin taasay hatina weliba deemo oonayo unanoo ballan qaaday una filaanay bangiyaalka inta la miyira ah yaan wali wal unan qaadanay dadka qaadeeno ama heleen lahayn haweenka si ama ganacsiga guud ahaan oo ganacsigaasi haweenku gaamiyay oo geekata caqabad badan hor yaalla markii oo ganacsiga yar yar ha qoraa oo suuna ka feeliya intii si deemo hela intii oo meelareena suuq feyla hela suuq feyla ooneo ganacsiyana hata injarna taasa ka hadla insha allah haddii laa irsada beeroleyda oo kale iyana waakay walaagi iyo dalag ahan ku hooba ganacsi jo ko oo malare suuji laife isku iya jiddo rijarta ganacsiga hata jidateedii oona meelilin baafadi jidato oona majare sida ganacsiga oo linka baafadi jiddo rabu jarta qarash oo anshuuraadka zaid in inuu waliba noqoto taasi adag qabo oo neef lahan koobo korno dhiniga ganacsiga jar sheeganka sii daran mayata meel ooneyo kaalmo ooneyo ganacsigii ka kordhi sidaas oo ka zaa'id sidaas male laakiin hata may rajeeyaayna intii bangiyaalka la niyihira qarashna deen ana ka hel.